Bacardi sound for Jamaica, and as we take it deep on them, say
fresh, fresh,
Rasta pan,
freshman,
Mr. Puta Tula,
ZanuMusicBlog.co.
I run the microphone,
killer, S is live, Sakela,
inenda bombe shamba kwa watishi kwa teshi wa lomba songa iwe nish. Linshi Mwama laita boss Fali ya polo sapani ne boss Ka iwe nishi Linshi
Ngai wange yo piyekte Bwana tulipa wantuna iwe nishi
Linshi
Mwana fita uli lomba Uto kulomba ishana iwe nishi
Linshi Shili wapela competition ukatuma Nga iwe nishi Linshi Tena type mutelela wakula wakwene kuma Nga iwe nishi Linshi
Ichochi beleshi wika njingila muka putula na iwe nishi
Linshi
Kuwa tu mama phone gandefu wako kuputula no manish
Linshi
Ipiti lepe Ela
Linshi
Nga iwe
Linshi
No manish
Linshi
Oke Linshi
Ela yama
Linshi
Ela
Linshi
Ela bulo
Linshi
Oke Linshi
Malini nga china kukariba ikulike Nga chua kanchuela ikulike Kuipiti la fengoli wama wanuke Mama picture nga nachila ma wanuke
Ninshi
Nga wambona ndia salula
Ninshi
Yes wambona ndia solola
Ninshi
Piti la feshili mkwenu
Ninshi
Nga luka na topic kumwenu
Nga tapono mushi wenu wala tulazanda Tulafyamba ila pena tulabamba
Ninshi
Ifuta kwa wationi we mwana nani we nani Chibia ngwe menalo tulabamba
Ninshi
Masaba ile na shiba sosha so
Ninshi
Ela my number ipusha so
Ninshi
Matemo kusuka isuko washfua
Ninshi
Ipala mpangila machikolo muka
Ninshi
Ela
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 Ninshi
Ela
Nga iwe
Ninshi
Nga iwe
Noma
Ninshi
Oke Ninshi
Ela yama
Ninshi
Ela
Ninshi
Ela bulo
Ninshi
Oke Ninshi
Ifani ya nuruli tawa turulinga tula rulinga nga iwe Ninshi
Ninshi
Ene ufakelo wabe na kashi wabe valeluila nga iwe Ninshi
Ninshi
Opo neti wanjini ndela mateka muntu mune nga iwe Ninshi
Ninshi
Ulemekesha kachifita na wana karala tomo na nga iwe Ninshi
Ninshi
Gani mrobo kale fiapa chimo feno kudye mpwa ni mbwa Ninshi
Ninshi
Nekula tu mama hai, hello, hai, hai, yanshi Ninshi
Ninshi
Chowala vela konsendi na konsendi wa wendi Ninshi
Wendi Ninshi
Mala chita move on na nguwaliwa honi voni Ninshi
Ifoni Ninshi
Itilepi
Iwe
Ninshi
Selako
Ninshi
Fwebu teko
Ninshi
Tupi teko
Ninshi Inekunde kafe
Ninshi
Untende kafe
Ninshi
Shokwene ndabako
Ninshi
Soku ndabako
Ninshi
Wakadisa wanu
Ninshi
Nase wende kundi bando
Ninshi Fresh fresh
Ninshi
Freshman
Mr. Putin
Ninshi